Dream City.
Here's another one. Here's another one.
Oh nah, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh nah, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Kila siku na furaha na siku ya mazongi. Kila siku ni sherehe toka siku ni kuoa. Nimeanza gym na go pata kwa kibongi. Mimi sosi unoni pasta iko na popote. Hii furaha unanipa staki compare. Ule utamu unanipa staki kushare. Kuna mengine unanipa staki kuongea. Ndio maana jingo kisema wanapoteza. Nyumba kubwa yenye bila wageni. Tukigombana nyie situateni. Wala soke si kesho tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Nana, na siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na miga.
Oh na, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh na, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Kila kitu kime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi.
Oh yeah, yeah.
Nime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy hata bata tena sieni.
Oh yeah, yeah.
Mapenzi ni menge dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sijui ataka nisha umizwa nisha sahau. Kauna bisha ntakualika in my house. Utanikuta kwenye garden nacheza na watoto. Kuna washikaji, tunakunywa loko. Tukikumbuka mbali tumetoka sikitoto. Tuna miakela bado mapenzi moto moto. Nyumba kubwa yenye bila wageni. Tukigombana nyie situateni. Wala soke si kesho tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Nana, na siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na miga.
Oh na, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh na, vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Squeezy kila kitu kime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi.
Oh yeah, yeah.
Nime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy hata bata tena sieni.
Oh yeah, yeah.
Mapenzi ni menge dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sijui ataka nisha umizwa nisha sahau.
Kauna bisha ntakualika in my house.
Yeah. Squeezy kila kitu kime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi.
Oh yeah, yeah.
Eti nime change.
Oh yeah, yeah.
Squeezy hata bata tena sieni.
Oh yeah, yeah.
Here's another one.
Here's another one.
Five now, five now, five now, five now, five now, five now.